Major C Production. My feet on the beat.
Yeah, hey. Na na na. Ubunengneza, baby. Ngati chikondi nchokoma, zilivuto kalande kaine. Ngati chikondi nchokoma, zilivuto kalande ka. Nakutemwa iwe, mwanakazi we. Nakutemwa iwe, mwanakazi.
Dinakondapo,
koma sana konde, menyo chitila iwe hani.
Unakondapo,
koma unakondedwa, menyo chitila iwe hani. Remi, if my love is enough for you, cause I can't get enough for you. Sunday gone and Monday come, Mr. Nidoritomo. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande kaine. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande ka. Nakutemwa iwe, mwanakazi we. Nakutemwa iwe, mwanakazi. I can pay your bills, you can call me daddy. I can fight for you, I can be your soldier. I can die for you, you can call me your hero. Cause you're L-O-V-E. So if love is nice, I wanna stuck with you. I wanna stay with you all the night. I wanna kiss you before you wake. Cause I'm lady medulla do die. Tato pa inindi chikondi. Chose bela na honey. Ndiku chita ona kuchirwa. Zatengane baby. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande kaine. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande ka. Nakutemwa iwe, mwanakazi we. Nakutemwa iwe, mwanakazi. If you love something, you let it go. When it is come back, then it is yours. You always be my side, so proud you are mine. Chikondichi, tiyerigawane. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande kaine. Ngati chikondi nchokoma, zindivuto kalande ka. Nakutemwa iwe, mwanakazi we. Nakutemwa iwe, mwanakazi.